Elegancia.
Wait, is the kids next door?
Sasalinsizwa, I'm the feminist. Hey, Sangabakala, I'm the genesis. Tsukilu taking me no energy. When I'm underground, mongfuna ngene kasketsi. Hey, spread the news like the margarine. Sasa freedom is coming, ekwashu sarafi. Hey, uphutshwala wena madlamini. Ngaze ngikhiphulaka ntwana kulabo 17. Hey, impili imnyama igcwele imelanin. Thina singamasotsha sayofela empini. Hey, asifune sifile lamagenge empintshi. Gwala clever siphinde sivuke ngathi uhezekile. Hey, si-acta ngathi impilo ayihlelekile. Ukuze ntanga siphinde sidide lama-enemy. Hey, mangiqeda lana ngizogibela elinye. Ntwana mina ngiphela imoya ngibuya emsekenini.
Singamasotsha sayofela empini. Asifuna sifile la magenge empintshi. Sophinde sivuke ngathi uhezekile. Singamasotsha sayofela empini.
Nginilanda ngama-guns 47 kafuli bullets. Faka lama lines angizukusineka ngikhiphi sentence. Nama rhymes ngesilade janguza December. Nginivala ngama-bass 47 lamula declack. Ngale album sekubadelelile. Ngeke benze fokotwana sengibahlebelile. Ey, kanti lisaseziko litelekile. Kodwa uma bona konke siyazi usibhekelile. Ey, impilo imnyama igcwele imelanini. Thina singamasotsha sayofela empini. Ey, asifune sifile lamagenge empintshi. Gwala clever siphinde sivuke ngathi uhezekile. Ey, si-acta ngathi impilo ayihlelekile. Ukuze ntanga siphinde sidide lama-enemy. Ey, mangiqeda lana ngizogibela elinye. Ntwana mina ngiphela imoya ngibuya emsekenini. Thank you.